tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde altinere jiddi lewru utu hitane 2023 yamde sappo jiddi yablike silimaji champan nay joy maison de la presse bamako do nyutinom kabaruji di kikele hande woni alissi c salim jora wonto boggi jande to nawru bangal gollidal hakkune leedi amen di kay leedi Burkina Faso projet ngaji noga e jitti wondi dido leede didi jabani ngaroji latal sababu nabirde yeso gollidal hakkune dido leede le kawtal mabbe sappo berde ngaddo timmudo bete hande bomako do nelabe leedi malika e leedi Burkina Faso wadi madaraji altiner hande yottaade nyame do le leedi Niger fa holita kana ko be ngobbe le nokko o wiide be gondi e mabbe nim bel ndiwabe iwde golle pil massa do woni nokkuto pil mu inter leedi amen di anane lamu ko likoro kana wondi wadde imma daraji de way fu yelan hawta ko woni hakkeji mu en be nada kana ko be leedi amen di wattan ko de mu en yella ko be tawtuda ko ana hebe sakrabi hedi be don sembe kabaruji din jogoni on kikin hande bisimna modon be hedade do kawrtal sappo berde hakkune leedi malika e leedi Burkina Faso timmi bete hande bamako do gal do kawrtal puddungal joy lewru utu betindu hakkune leedi malika e leedi Burkina Faso latke sababu jabande projet ngaji noga e jitti hakkune deedo leedi didi ngaroji fa lato sababu nabirde ngurdam leedi didde dum yimbe le gombe tumbe yeso wakati no kawrtangal fuddino ministre em kumanibe kabaruji hakkune deedo leedi kan hakkune mudum e leedi sallaka huliti ima daraji di leedi mabbe de hani wadde fewde e kabaruji di gondi fewde mudum le nyalom hande o fa kemen famtar kedde Ousmane Niall Boulkane sita sidibi
beydude gollidal hakkunde Mali e Burkina lay golleji di fu woni fanda o batu sappo bo hakkunde de leedi didi madame Olivia Ruamba ministre communauté hajuji leedi Burkina gon isella holiti en ko be kaltide lay o batu darana gol golleji mudon
expert malien ko be Burkina ko be holindir hakkileji kawrde dane wotere de kulleji noga e jetti kesi di warta happe be goldade mudon misali kabaruji saragol lamorda keroji fayoto habdi rafi dejere e huntunde kebal de leedi didi yar yeso ka e jagoji nan mudun ciagal mudun fi dabere do fiaten hawnale lugan goji watte ko naare bangal yewtunde kulleji suudidi fayottaade kabaruji dati mawdi e dokkundurgo juude faabaade yimbe be wala bawde sanne ko naftadan
ile carrière
Abdoulaye Diop ministre communauté hajuji Mali gondi sella holiti kanyandi ko woni hakkele mudun do gollidal hakkunde de leedi didi be wi makko don fu waawa laataade sine himbe wombe le anda nafangal gollidal
en han hebde dati mawdi yala de leedi didi ana natundura mangal pade meden fu naato gotum tinno haba be loon be hite ben mede tijji dabri holitaado o hunen lobber fukura dun sabe ana nato sabe handen teben hunten torraji wodi do meden di sen bibbe leede meden anti wi ene wonde faabaada do en do naton sabe torraji ko be yata do labidin hakkune leedi mal e leedi Burkina hebin ten jogala mede tewtra police e gendarme fu tinno yaafintana yaafito hakkune de leede didi nangondire juude nato no goto
facilitation
o batu handen wadan fa kanan ko be de leede didi cinina ko dewri do mudun darano no dum gollirte
sakrabi hediibe on mayi tuttude hakkilaji modo fuudo dido kabaruji do beme ande to do hello amen Facebook na do Twitter di worgal leedi France do Air France darni golleji mudum fu yude Mali Niger kan e Burkina Faso fa sappo e go o lewru utungarondo kana ko mabbe bammi odo anniya cangal ko leedi Niger uddi kirol mudum fewde e gidali de fedde CDA wudino fewde e leedi mabbe ndi nelabe leedi malika e leedi Burkina Faso wadi imadaraji yottaade nyame bete hamde do le leedi Niger faana guldo dawol yo fa holita kana ko be gombe ndido leedi wiide e be gondi e mabbe le imadaraji be gondi wadde bangal jam kan wartire de nagule le fol sahingel andi de do wiide fedde CDAO sarti mo hokkino kana ko be gombe le nokko do woni kipitibe laamu kanko Mohamed Bazoum yela na wartira no laamu o timmi alam kenye fa kebe famtara ke den sitasi dibi
ben nelabe wana jodo kala hore leedi Niger dum kabar goto mom hebi le nokku primature kulleji hewdi wana hale le obbatu misali fide dabriji honene leedi Mali leedi Niger ka leedi Burkina dokkundurta juude pabundura cagal mudun bale ko hewi majin ngal alal le genni bamako do holdi ana jingina leedi Niger bale himbe leedi Niger jodo mal do ka endu holditi mettum en le majere wotere ne majere wada ma nokku nodirta contre ni sane fatar ambassade leedi Niger wonda bamako do ne wetti on nokku be jangi ton talkru wotru be famintini lam ko leedini ngal jiidan wadi wakkati goto mo babali fedde cede ondu ko wadi fedde e lam ko leedi Niger longi hebde lawol ngal alal do holliti fa hannen mangal pat hippe lam leedi Niger hokka Mohamed Bazoum lam on dunko hollita to horebe fedde cede o
sukab jokolbe fayto rewbe hudum fu woni ko be domi e lo witagol dewtere nugal dewtere saria pabido do parti politique em leedi ndi landongol ka ana wonno le jooda hala ngaddo yontere bettine bamako do odo nyaloma latike sababu nabirde yeso imadara di sukab jokolbe fayto rewbe wawndi waddude wondi wadde yalla dewtere politique fayto sariaji leedi amendi ana yara yeso yewtedu fa kemen famtare anni ko mahamad baba kunta hebani em do hem wonno to do fecitan sita sidibe usman yali budi
fana o batu yo tewde honale jodale kaldal hebirta hakkune fedde amenen ka e ministere humnin kabaru politika ko e la morde le o batu mi waram holit hakileji yogaji ko nari bangal golleji parti politiki le gouvernement mamadou sansimba kan yo hewtuna hala walle ko noddirte consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et femmes
nous avions organisé
min gaddi gal kawrital baddi didi hakkilo min kebi le gal kawrital min bi min do man wat mo mili ana moddi famin kollita lamu o ko min dewri do mudon
les autorités
hejado ministère humnin kabaru politikaku noddirta fatmata seko dikko holitiwi o batu naton sabe sugabe jolbe ko heewi ko dum yi e le kabaruji golal politikaku e wote nanal mudun
ce combat
imadaram ni ngadi illa fuddode ni ngadi jandeji min kolliti ko min kani wadde ko min biyata hedde amen jaati min kani wadde imadaraji tafon teddininde sariyaji ande du golle mo min gondi wadde
miccutunde wi balle sugabe worbe rewbe ko heewi fotti o batu misali fedde noddirtene réseau des jeunes des partis politiques du Mali ka e walendo dertene réseau des femmes pour la consolidation de la paix
gollonobe le gollirgal ngal be noddirta pulmasa anale lamu kulikoro do nokkuto pulmu inte ndiwabe ni tam ana wondi wadde imadaraji fa hewta ko woni hakkeji mu em le wi mabbe mo gollantano arande o ni tam wiri wiri be sunkalu dambele yo goto e gollonobe tumbe holliti wiide be odo ala hali ila le lewru utu hitano 2021 o monada kana ko be lidi amendi wada imadaraji waifu yella ko be tewta ko ana hebe fa kemen famtare anni ko be kaltani mayram kulibalu festan usman yali budish
kontra membane pilmasa
ko amidino e pilmasa adi golle mo anda kala timbata le watto de be joppanomi golle balle sappo je min gollina e joppanomi himbe gollube duubi sappo e jenay le nokku kanyen tagal ko joppadum kujinaaji malle hemer woni ko ndokka ko kolita hakke mu en gollube duubi noga yaade noga didi kujinaaji temedere e ndukki dum en tagal dum woni ko min bullito tribunal commerce kulikoro ben kultimi menen jogi gonga e darti e horebe pilmasa tottamin hakkeji amen joppen ko min kan yobede kabdu dum bullito kasen kabar mudun ana woni e suudi sariya illa lewru utane 2021 ka faa gonden jondo wala fu ko lati menen ko min dartata e lamu ko be leydi malindi ngata hen wonde mu ben darta e pilmasa tottamin hakke amen sabi e janu e min
ngara anga gonni ma sudana
imadaraji de be ngadi yalla horebe pilmasa dan ko sifi do hen fu wala fu ko lati fotongaji kolitoji wiide mangal pat em leedi amendi ana wondino wadde imadaraji fewde e leedi niger ka yiltinama ko kewde do berme andede alam o dum wadde wakati no fedde cdao sarti mo hokkino mangal pat em be yalla na yoppanu ko o wartira kananke leedi ni timmi dum yo ngongana umar wagelo
leede do natte adi yenno mangal pat en leedi malindi ana gandino le leedi niger adi yenno le hen diwoji jeegom dibi no dirta albatros kanyen helicopter ngaji jeegom e drone ngaji tati en diwoji naboji himbe tagal de min ngadno luga jamen dinde min tawi dum penenon baleji krim yoga enate kollade tonde yo ila 2018 dido fotoji bama do diwoji dido do wakande mali hebanno kaaki mudun 2020 urno le leedi risi micciti den wiide sediyawo wadino gidali wiide nabam mangal pade mudun en le leedi niger di so president mo lamu do hippita ton o wirfintinaka e lamu mohammed bazoum wakande gidal di ngadnonde leedi mali ndi holitiwi so mangal paden be nabama leedi do leedi na holitiwi leedi mali ndi do toñama basi wadama fiwde mudun
yawtere amem zoom sur nyalo mahande o ona wadan sukabe be fe goto wawa mendele galleji di atawan ko heewi hendu fu une honote tana be rewbe be nayebe na wum mobe nayebe gombe le galleji di chroniqueur amem dum aissata jara won ko hebani em do hendo nyalo mahande o do festan sitasi di be
li kabarji en nanam ana mate le galleji goto e meden fu menen galle amen mi won min an debbo mo dubi sappo didi indira do mama dan debbo le galle den homo fu ana noddiramo kadi ma tokoran debbo mawdo kango tan won le galle den neddo yamirado wadde ko muyi fu so salkin fe nyamide nyamiri ko suudi baba happe mudun mami ko debbo yanso wala o define ko yidi o nyama parti fe goto du acca hewtamo an nanan debbo mawdo ana woya tokoran dan wadde fe hune watte fu kango tan fiete le galle den min ko jaati won ko yida yiude kasin wala tokoran dan parti fe goto ana fiamo kasin yukabe ma mamiraabe jomiraabe tokaraabe jaati hono di kulles wadi faabe berna nyamde be sugaabe nannan mudun so mawnirno gidal be sattan sanna ngay hono nyimbe wi irtan feus ana yidi bani adama tinna eltam tokaraabe mamiraabe meden worbe rewbe so wari anti hunadu yeddata kongol meden
sahiraabe heedibe andudo min kandide kabaruji amen de kikin hande ngalo andirdon non baawi heeditaade ido kabaruji fudo be me ande to do application amen studio tamani na do on noddi do viamo mere mere fadde hefe nokdo e seeda yawter amen da na wodi
Sarabe, Pabe Suka Modon, a tau dede, and go of fijo, waiting ecole alarajo, a do via mo.
Fake on what then go of fijo, and a yas, not did a mere do tapan tati a jetty, tati, idi, go. Don't come telephone or sukamo, or joka a tininore, can you emititade limore, can you a jande farancin core?
Pabe Suka Modon, a filitade, do limore, a jande farancin core, me michintina on. Numero ji noddirteedi mere chapan tati e jeddi tati didi e gotel
fijo ecole ala radio yo golle studio tamani
e ministère humanine jande lidi meden di viamo e UNICEF
sakrab hidibe magazine amen malikura do nyalom hande o ana wodani hipcugol lamuji matitede sanne le hirnange afrique le dubi chakiti di demokrasi lamuji de juine le lady guinée mali fayto burkina faso kay niger ko boya sanne ko fu itamatu dedo lede di dedo lede fu ana le fedde cda wonde hodum fu sabim bini hipcugol lamuji le dido nokule magazine amen malikura do nyalom hande o do majum fawi anni ko mi e sita sidibe mi pewno en do hem kireja
Pitigol lamu chakitingongol Niger wadi noga jeegom lewru juliye bettinu bubal mangal padem kawtugo le fedde ne binodirta conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP wadi dum le wingolon jara tewto darani do hore mudum bangal no gondal hakune leede wordi la adnaaro allandu ka holiti wiide kulleji kewdi sabin bini hipitigol lamu le hirnaangi wurnde afrique le hakune majji ana yarugol chagal jandele nuko
education
jandel leedni mon ko boni do sabi hannen so anam mato sugabe himbe le gennin ana yilo mere meretan do sabi hande jati felle gube lonbe hite ben pamde leedi niger leedi burkina fatade leedi mali attawanto sugabe hewbe an jokkide gube dudu wung sabi hannen so mangal pade dele tati fi dabriji hono hippirta lamu politika ko kumatale del leede be anti hannen lamu so pran jungo yibbe politiki wala fun on gasiri sabi leede balebe tan wunku wujjete to tuba kobe
ye l'afrique
kanko metti chaque mois konare avocat le leedi amendi ka holiti wiide waytugo lamuji di ana holita wiide democratie le dido nokkule heba e lawul ko ti wiide ko sabin bini dum ana landinde wotiji jibidi yurku fayato rafi tawrede dati fu mawdi yirwinde nukule de yurdu to kanan kobbe
on nasi emme mate hanne wi jati wilam demokrasi wala fuko nafi le lede balebe sabi lamu demokrasi a tawon civil tan wolle mudum ben yedde sare yogaji le maranga dongu jabinaka gu yogabe mebbe ana wujja milliardi fa hewa hala fu wala mudum gu kaydi ana wade le woti ngay wattedi dum natto sa wadda metti hakkube be leedni be immo be wada murtere sabi jama
des hommes politiques
kanko met chek maru ko naro holti wiide hunde wotere mbawde hadde hippitugol laamu de hernangi wurnde afrique ni woni margal lobbal
il faut attendre
ko han domde to hon fabbe be leedi anta wi be minde de maral mu en nafata hunde sun ayi jamar ana immo wada murtere ciagam dubi ciman tatte laamu wadaado attan wala fu jass laamu civil du sami bin bamgol laamu minter en nyalan handen sun maran wada ka ba wodi dum tirsi laamu hippe sab ko bontan hon ko wadata ko boni
l'un appelle l'autre
professeur Jérémy Koulibaly jangino tewto de chuude jangirdi do to seriaji fayato politique jangintele leedi amendi kanyu dun do tawa
la mauvaise gouvernance dans tous les sens
sabe maral bongal ka la fi deejar ngonati sabe hannen so be mangal pad hittugol laamu le nukkunodira lipta ko gurma tagan kasin e chubigen yimbe haabe baba debbe sabe hannen fu wa habde la fi deejir le leede le fol sa en hannen so addukundira juudma e leedi jogini sembe do sabe so be mangal pad tagan so hippi laamu fu ana ya tewta leede yogaje faabo do en
sa amen de frustration
odo jangino jande do dowre ka holisi wiire mangal padem imma daraji mudum fa banta lamuji dile dido nukule kayo fa wawde habude terrorisme yude le ful sa hengelno
dans le cadre du mali
sapam misali mali attama jamara jatu imi mili hipude lamu so mangal padir watta kodimi hen yottin kedan mudum o kabar goto donku mata leedi gine sa prisa hado yaltidon ana milino wirtude suri serenu hebon wadeta lamu tatbo mere tijji dungu sabi to hipugo lamdu wada ton e maral bongal do winnama jati wi pati hipugo lamu wade holitama le suri serade fu
Le
hakune leede chapan joy enai gondele ronde Afrique chapan nayi joy kala muji hipitama le mudum nam holitiri wiide leede Amerika don kanko Jonathan Powell Kai Clayton tin to holitiri wiide il wundi era sanne duubi chakiti di hipitigo la muji matama leede Burkina Faso Sudan Guinée Chad Mali fayto leede Niger.